Amose 6 verse 1. Wo kwabazinzileyo eSiyoni, nabalondekile entabeni yaseSamaria, abaqhamileyo besokuqala sezizwe, efika kubo indlu yakwa-Israyeli. Verse 2.
Dlulelane ekalini nibone, nisuke lapho niyehamati elikhulu, bese nehlela egadi lamaFilisti. Bahle kunalembuso yini, umkhawulo wabo mkhulu kunomkhawulo wenu na.
Verse 3. Nina nithethisela kude usuku olubi, kepha nisondezile isihlalo sobudlova. Verse 4. Balele embhedeni yophondo lwendlovu, bacambalala ezinkukhweni zabo, badla amawundlu omhlambi, namathole avela phakathi kwesibaya. Verse 5. Bahaya ngomsindo wogubhu, basiqambela izinto zokubethwa njengoDavide. Verse 6.
Baphuza imikhele ewayini, bazigcoba ngamafutha amahle, kepha abadabuki ngokuchithwa kukaJosefa.
Verse 7. Ngalokho sebeyakuthunjwa phakathi kwabokuqala abathunjwayo, kusuka ukuxokozela kwabacambalalayo. Verse 8. Inkosi uJehova izifungile, usho uJehova uNkulunkulu Sebaoti yathi, ngiyanengwa ngokuzidla kukaJakobe, ngizonda izindlu zakhe zamakhosi, ngiyakukhaphela umuzi nokugcwala kwawo. Verse 9. Kuyakuthi uma kusela amadoda ayishumi endlini inye afe. Verse 10. Lapho umngane omuntu emphakamisa kanye noshisayo ukuba bakhipha amathambo endlini, abesesho kophakathi kwendlu impela ukuthi kusekhona muntu kuwe na, yena esephendula athi akusekho, khona wothi thula ngokuba asinakuthinta igama likaJehova. Verse 11. Ngokuba bhekani uJehova yayaleza, uyakushaya indlu enkulu ibe izihlephu, nendlu encane ibe izingcezu. Verse 12. Amahasha agijima emadwaleni, kulinywa elwandle ngezinkabi na, ngokuba liphendulile ukwahlulela kwaba yisihlungu, nezithelo zokulunga zaba ngumhlonyane. Verse 13. Nina nithokoza ngento engelutho nithi, asizithathelanga izimpondo ngamandla ethu na. Verse 14. Ngokuba bhekani, ngiyakunivusela isizwe, nina ndlu ka-Israyeli, usho uJehova uNkulunkulu Sebaoti, bayakunicindezela kusukela kuyeni eHamati kuze kube semfuleni wase-Araba.